nani mwingine kama mimi, mwenye lebo ya dola, mwenye kugladi suti na sati bila kola. Nasifua mitaani home mpaka vio, machali na madame wote wametizi na mimi. Lil sika waide majua jina kubwa, na sijachoka kurap mpaka mimi ni design. Waliodhan sita make it basi wajihang juu kila day, mina zidi pata blessing kama kawaida kwa mahaters wote. Mazesu wa mic hata kama mni feel. Ni Lil Steve-O, jina kubwa kama kawa. Ni Lil Steve-O, mwenye lebo kaya dola. Ni Lil Steve-O, nani mwingine kama mimi, sijachoka kwa flow mpaka mimi ni design. Ni Lil Steve-O, jina kubwa kama kawa. Ni Lil Steve-O, mwenye lebo kaya dola. Ni Lil Steve-O, nani mwingine kama mimi, sijachoka kwa flow mpaka mimi ni design. Listen the rapper, sense to the boy, don't know how to do cause mekua heavy track, yeah. Na feel poor cause najua muna ni feel kise. Siwezi mind hata wakitu this manze. Kila kitu pia life mekua no, I say bling bling na wakilisa na stesike kise. Naroga kama kawa, mahita siwa mind. Hata mkini tema manze siwa feel. Nitazidi kupa flow sata muki hit. Lil Steve-O, jina kubwa munelewa. Ni Lil Steve-O, jina kubwa kama kawa. Ni Lil Steve-O, mwenye lebo kaya dola. Ni Lil Steve-O, nani mwingine kama mimi, sijachoka kwa flow mpaka mimi ni design. Ni Lil Steve-O, jina kubwa kama kawa. Ni Lil Steve-O, mwenye lebo kaya dola. Ni Lil Steve-O, nani mwingine kama mimi, sijachoka kwa flow mpaka mimi ni design. Keep on the style, humachi na makladi, machizi na mabase, take away the one yelewa. School kuruka na mix na my new school. My fans shot your mind manze, mina wa like. Get who the man kize, pia naipenda. Lil bro Moses, pia na kulike. Na kupa all na dead heat tracki kwako. Kila kitu barida, kila kitu fresh. Ukipewa usi slacki, tracki pia noma. Nangoti ya madem pia kule downtown. Lil Steve-O jina kubwa, au sio? Get a prezo. Ni Lil Steve-O, jina kubwa kama kawa. Ni Lil Steve-O, mwenye lebo kaya dola. Ni Lil Steve-O, nani mwingine kama mimi, sijachoka kwa flow mpaka mimi ni design. Ni Lil Steve-O, jina kubwa kama kawa. Ni Lil Steve-O, mwenye lebo kaya dola. Ni Lil Steve-O, nani mwingine kama mimi, sijachoka kwa flow mpaka mimi ni design. Aha.